Kamu sotane
Balmasi flavor Unuko wakanika
Kakapeni ponda bit
Leo hameni bamba Body shape umsambwanga Umbo lake na nenamba Kiunoni ni mwemamba Video milabanda Najiona lesizanda Sina kazi za kishamba Kwa lufufu mkandanda
kaluso doni Sina pesa za migodi Isi zoni Dani kumi episode Nichumboni Kope wanja maigodi Yakingoni Anakata miuno nyobi Majogo
Pakatugandiane, pongele mchumba, pongeza mwana Nangu kubwa jumba, chake kibanda Nitakibomoa kwa kishindo nganganga kwa kishindo nganganga
Zilo kinyongo kinamo kinuka Mina si mama dede Kini Thomas akifanu kishika Mina si mama dede Na si mama dede, si mama dede, si mama dede Si mama dede
Mongela mchumba, ponge msabwanda Nangu kubwa jumba, chake kibanda Nitakibumua kwa kishindo nganganga kwa kishindo nganganga
Nimelewa na kolab katikati ya mashaku Mie, najiona mpumba umeni chaka bila nyaku Majogo
Shika, mi nasima made, nisima made Nasima made, nisima made, nisima made Nasima made, nisima made
Uniko wakaneke Kaluso talent Almasi flavor, kataini na iyo
Natal ta